mukama chitufu omanyi omanyi mukama chitufu omanyi omanyi sebo chitufu omanyi omanyi mukama okusinga bwe nemanyi abalala balaba okulemererwa naye kulaba buwanguzi abalala balaba eyasirana naye kulaba mukisa abalala balaba omwavulukube naye kulaba mugagga abalala balaba omutamivu naye kulaba musumba nate omanyi omanyi erinnya lyange Nebaka, when Sukuka, you know me, my name. Nimunye Ali Soyo, Elinya Yange, Muviva Tuyo, Guadina Magenda Gange, Mukamo, my name. Oh, my Mukama, Chitu for my
name. Oh,
my Mukama. Chitu fumanyi
Kangwe kwate
Fumanyi sebo Chitu fumanyi
Kwe sise
Fumanyi mukama Okusinga wene mbanyi
Wamanyanga sina zaliba no manya wena vera Gwensulo yobulamu kukwe kwene kute Ngabirira ondabirira obera okulwange Eriso lyo lindaba okutuuka okuwulira byonna bye nsaba
mukama Chitufu omanyi
Olaze olunywefu
Omanyi mukama Chitufu omanyi Omanyi sebo Chitufu omanyi
Yegwe kwene kute
Omanyi mukama Okusinga wene mbanyi
Ebyango biraba
Omanyi mukama Chitufu omanyi
Bien